saldhiga halkan laga samaynayo oo airport was khalif airport ay nooga samaynayaan oo dhulkan anuu aan leenahay oo cid isku qabsanaysa aysan jirin waa ka mahadcelinaynaa si gaar injineerkan ugu mahadcelinaynaa si buuxdan amisom booliisan ugu mahadcelinaynaa wixii horey noo qabteen waa soo dhaweynaynaa waana ka mahadcelinaynaa wixii hadda kadib qabanayaana waa ku garab istaagaynaa waana kala shaqaynaynaa haddii alleh waxaan kaloo ka codsanaynaa inay afarta xaafadood oo beled weyne hal xaafaday rug looga sameeyen waxaan ka codsanaynaa inay codsigaas ay diraan noogana soo jawaabaan aan ka rajaynaynaa inay saddexda xaafadood oo kale saddex rugood looga dhisaan oo saldhigga weyn wada hoos timaada taas codsigaasna waan u dhiibanaynaa waana mahadsan yihiin middii nabad sugiddana horaan ugu sheegnay ayadana cidday qusayday inay gaarsiiyaan ayadana jawaab degdega aan ka helnaan doonaynaa